papa, oh. It's really that serious, let me tell you, mama, oh. Did I too bad, Karite? Totale, itakuwa nawe kwa sababu. Kankuwa, njo karibu. Totale, chivalu mawemba kutute. Ni uo kachava chavete. Kuna wakuwa mwenge mchanite.
No, no, no.